Blog Talk Radio.
Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 34 saa di Washington DC na saa 3 z'ijoro n'iminota 34 isaha z'i Bruxelles na Paris. tukagira na saa yine z'ijoro n'iminota 30 nyine isaha z'i Kigali. Uno munsi turi kuwa mbere tariki ya 25 Mutarama mwaka w'2020, akaba ari wa mwanya w'ikiganiro mumenyereye utundi two kuri ino tariki ya 25 z'ukwa mbere 2021. Turareba nk'uko bisanzwe amakuru yo hirya no hino yavuzwe mu cyumweru turangije, tujye no ku nkuru nyamukuru ari iyi: imungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda, igice cya gatatu. Dore ko tumaze kubagezaho ibice bibiri. Muri kumwe nanjye muri kino kiganiro, muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, nkaba bashuhuje kandi nkomeje nongeye kwifuriza umwaka mushya muhire w'2021. Muri kumwe kandi nk'uko bisanzwe muri kino kiganiro na Jonathan Musonera, ntabonaga muri studio mu kanya, ariko nkaba noneho ubanza bimeze neza. Reka ndebe niba yahageze neza. Jonathan, gufunguye mikoro, ijambo ni ryawe, waba uriho nyuma?
Wenda kumva neza Joseph, uraho neza Joseph?
Uriho, uraho, uraho. Nari nyize ngo ibyuma byawe byarwaye COVID we.
Ese ugira ngo amaherezo ntibiza kuyirwara?
Amaherezo nabyo biri bufatwe na COVID ni ukuri.
Iravuze ubuhuha rwose, na amaherezo nabyo bishobora kuyirwara, ntawamenya.
Ariko turamenya ibintu birakomeye.
Turacyari bazima, ntawe uragira ikibazo cya COVID muri twese. Ibyo ni ugushimira Imana.
Imana ishimwe. Imana ishimwe.
Kisha bagize ingorane wenda bagahura nayo.
Yego yego.
Reka rero
tuza rero bari batwumva none tutangiye ikiganiro. Yorakoze, yorakoze. Yego.
Reka nsuhuze abakunzi bacu bari badutegereje uyu munsi muri iki kiganiro, kandi nanone nongera kubashimira nk'uko bisanzwe, nk'uko bahora badufasha mu bitekerezo no kuduha inama no kudukosora mu bitagenze neza, ngo baze nanone dufatanye muri iki kiganiro kandi kirusheho kudufasha no kungurana ibitekerezo muri iyi politike y'u Rwanda imaze igihe kirekire, ari politike yuzuye urwango n'ubugome bwatumye Abanyarwanda benshi babura ubuzima, abandi bakazerera amahanga kubera guhunga ubutegetsi bubi. Amahoro n'imigisha y'Imana bibane namwe muri iki kiganiro. Murakoze.
Urakoze cyane Jonathan. Urwango n'ibinyoma, urwango n'ubugome binaherekejwe n'ikinyoma gihoraho nk'uko tudahwema kwivuga, tukaba n'uyu munsi turi bidomeho agatoki tubyamagana, kuko mu gihe ayo mahano azaba akomeje kuranga Abanyarwanda benshi, bizaba ikibazo ku mibereho myiza yo muri Rwanda rwacu twese dukunda. Nk'uko rero natangiye mbivuga, tugiye kurebera hamwe ikiganiro cya gatatu, igice cya gatatu cy'ikiganiro twise imungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda, aho twibaza tukanasubiza, twibaza tuti ese byaba bikwiye ko abavuga ko baharanira impinduka mu Rwanda barangwa n'ikinyoma n'urwango kimwe na FPR DMI Kagame? Ariko nk'uko bisanzwe nyine, igice cya mbere dutangira turi abakuru y'ingenzi aba yaravuzwe mu cyumweru turangije, no mu ntangiriro za kino kirimo turimo, ni ukuvuga kuri uno wa mbere. Ni iki kivugwa rero Jonathan? Hirya no hino haba mu mahanga haba mu Rwanda hari icyo kibazo cy'icyorezo cya COVID. Icyorezo cya COVID kiravugwa hose, kiri hose. Gusa nk'uko twabibonye ubushize mu Rwanda, ho harimo ibikabyo byinshi n'amacu y'inda cya kinyuma, n'urwango rukomeye, kuko bahutaza abaturage bikomeye, ahubwo bagiye kwicwa n'inzara kurusha ibiriyo bya COVID mu by'ukuri, ugereranyije n'uko ibindi bihugu byifata duturanye: Uganda, Tanzania, Burundi, ndetse na hirya gato ya Kenya n'ahandi na Kongo, nayibagiwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo bose ntabwo bahutaje abaturage babo ngo bakoreshe ibintu bibamarisha inzara, binabahutaza ku bundi buryo kandi ntabwo bapfusha kurusha uko bimeze mu Rwanda. Jonathan rero aho ngaho mbere ya byose aho ngaho mu Bwongereza COVID yifashite nabanza wenda hano mu Faransa iwacu uze ko kutumaza icyumweru kirenga hari byibuze icyumweru kimwe kuvure fere igirwe yo ikageze ikazana ikagera mu saa 12 ivuye kuri saa 2 z'ijoro kuvure noneho ikiro kivuga nuko rwose bidatinze muri iki cyumweru bashaka kutubwira none ngo tujye muri lockdown muri guma mu rugo nk'ibyo murimo aho ngaho mu Bwongereza kuko nubwo bwose COVID cyane cyane iyo batinya ni ikomoka mu Bwongereza bavuga niyo muri Afurika y'Epfo ariko ikomoka mu Bwongereza batinya cyane hano mu Faransa iracyari nkeya mu bayifatwamo nk'abarindwi ku ijana mu barwaye COVID bose ni nk'abarindwi ku ijana ariko niyo ateye ubwo akabone nubwo abafatwa niyo ngiyo yaho mbumbu yo mu Bwongereza ari bakiri mbarwa bakiri bakeya karindwi ku ijana ariko kandi hano mu Faransa harimo n'ubukererwe bavuga gukererwa mu byerekeye ibyo guha abantu urukingo bitagiranwa naho mu Bwongereza bumaze kugera ku mamiliyoni singiye kubikuvugira ariko mu Faransa biherukira byari muri 1,000,000 abantu bari bavuga bati mwaratinze gusa uko bavuga ngo twatinze ni nako ari mwavuga bati nyabona nyabona uru rukingo rutagerageza bihagije ariko igihe kugerageza bihagije ahubwo ntiruzatwica kurusha n'iyo COVID hari ibibazo bikomeye ijambo ni ryawe Jonathan mumeze mutangaho
urakoze muvandimwe Joseph nibyo koko hano coronavirus imeze nabi mu buryo ubuteye ubwoba muri mu Bwongereza hose muri United Kingdom ubwo ni ukuvuga England Northern Ireland Scotland na Wales abamaze gufatwa kese mbega zihari z'abarwayi ziragera muri miliyoni 3 hafi na 700,000 abamaze gupfa muri kuva coronavirus yaza bimaze kugera mu 198 ubwo rero mu byukuri mu byumvikana ni ukuvuga uko hano muri iki gihugu coronavirus imeze nabi urumva abantu 198 bamaze gupfa na miliyoni
mu minsi 3 ukurikije uko mupfusha abarenze 1,000,000 mu minsi 3 muramaze kugera ku 100,000
rwose nibyo urebye uburyo abantu bapfa muri iki gihe biteye ubwoba urabona nko mu uyu munsi hate abafashwe ibizami bagasanga bafite COVID ni 222,195 abapfuye uyu munsi ni 592
byagabanutse ahubwo gatoya
byagabanutse gato
yego kubera lockdown nyine mwakoze
yes ariko mu cyumweru hari hamaze gupfa 8,671
biteye ubwoba
urumva uko biteye ubwoba noneho abari mu bitaro uyu munsi ni 3,547
yego
urumva ko na abantu benshi
yego
noneho wareba noneho n'uburyo ibintu byifashe
yego
ugasanga ari ibintu mu by'ukuri biteye ubwoba kandi ni nako urukingo rwose hano rumaze gutangwa cyane ku buryo hamaze doze ya mbere imaze guhabwa abantu miliyoni 6,573,570.
Hari ubundi bagomba kuba amadoza ngahe na 6 nibi
ubanza ari 3 ngira ngo bazatanga doze ya kabiri
3
ikaba imaze gufata abantu 470,478.
Yego,
urumva aha ngaha nuko nguko byifashe kugeza uyu munsi. Ngira ngo hari turi mu bantu ba mbere bamaze gutanga urukingo mu umubare uri hejuru.
Nibyo ni ukuri. Aho ngaho nubwo mu gipfusha cyane mu by'ukuri muri tikitegererezo mwasimbuye imbeba n'ubundi zizo zigeragerezwa akabigategwa nka keza Jonathan.
Yes, ibyo uvuga nibyo,
ni uko umuntu yabivuga. Muri imbeba zacu turareba uko byifata aho ngaho, noneho natwe tuzajya kwikinisha n'umuntu.
Hari n'ikindi gice kirimo gihakanura urukingo, bavuga ko batarwizeye
cyangwa kuba imbeba.
Urumva rero bishobora kuba mu minsi izaza hari bizaba n'ikibazo kitazoroha.
Ntabwo ibintu byoroshye iki kintu. Corona tuyimazemo umwaka wuzuye, turuzuye
rwose,
uruzuye buriya. Nitugera mu kwezi gutaha ubutaha cyangwa gukurikiyeho, tuzaba ari umwaka anniversaire ya mbere ya lockdown. Corona imaze igiye kumara umwaka nyine. Muri Bushinwa yavugaga cyane, ivuza ubuhuha muri za 10 ukwezi kwa 11 kwa 12 2019. Noneho hano mu Burayi bitangirana n'umwaka uroye kwa kabiri kwa gatatu. Uretse tuzareba neza igiye kumara umwaka, igiye kumara umwaka rero. Kandi rero yangize byinshi cyane ibihugu kugira ngo binabashe no gutunga abaturage bacu.
Umaze ahubwo igihe batangiye gushyirira mu bikorwa lockdown, nibyo byatinze ariko umwaka ubaze.
Iramaze nibyo bari baratangiye gupfa mu Butaliyani, bariho bavuga bati Butaliyani barashize, Espanye irashize, byo batangiye bashirana n'umwaka nyine. Ariko kugira ngo hafatwe ibyemezo koko bikakaye, haba mu Bwongereza aho umwana anakererewe, mu Bufaransa kwa batanze gatoya,
ngira ngo ubanza twarifashe mu kwa gatatu.
Ni nk'aho ngaho mwari mukerewe cyane, bariho bamagana minisitiri wanyu w'intebe. Mu by'ukuri tuyimazemo umwaka, ahubwo kujya muri lockdown nibyo tugiye kumaramo, nibyo nyine bigiye kumaramo umwaka. Ariko kuba yarahageze inavugwa inica, byo byari byaratangiye mbere kuko umwaka urashize. Ibintu rero umwaka, ibintu bihagaze, ibintu byinshi bihagaze, ubukungu bumerewe nabi, ibihugu bifata imyenda myinshi cyane kugira ngo bibashe gutunga abaturage babyo, bibashe no kuziba ibyuho nyine by'umusaruro w'ubukungu utariho. Nabyo ni ikindi kibazo wenda tuzashakira umwanya wo kuganiraho. Hagati aho ngaho ntawamenya icyo mu by'ukuri bizasiga, ariko turakomeza tubihanze amaso kandi tuzakomeza tubivuga tunasesengurira abakunzi ba radio yacu.
Turavuga
iby'iwacu,
iby'iwacu biracika,
biracika. Yego,
hari abantu rwose kandi bari basanzwe bifashije baboroga, basaba ubufasha hanze, bavuga bati iyi lockdown ntidushobora kuyimaramo ukwezi, abantu atari imirambo, inzara yabamaze.
Nibyo, nibyo rwose, nibyo teye ubwoba. Kandi rero ntabwo mu Rwanda ukurikije uko ibintu bimeze, iriya lockdown yari ngombwa. Ni amaco yo gushaka imfashanyo n'inguzanyo kugira ngo agatsiko nyine kayege mu bikorwa byako, guhaza inda yako mbi,
basahurira mu nduru
abagome. Nibyo, n'abagome baba babeshya nyine. Ni nk'ibituro tuvuga nyine, tuvuga na abanyarwango bahora mu rwango, bahora mu binyoma. Ikiganiro cyacu ni imungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda, duhereye kuri abo ngabo mu gihugu cyacu nyine, nicyo kibaranga. Ariko siho honyine nk'uko tuza kubibona, kuko n'umunsi tuza no kwibanda kuri opozisiyo, nayo mu by'ukuri itari shyashya nako nayo umuntu aribaza ati giye ku butegetsi byamera gute. Reka rero dukomeze gatoya iyo corona, tuzajya tugarukaho tubwira abakunzi baradishakwe uko tubona ibintu, ariko rero nta joro ridacya ni ukwihangana n'ukwizera. Ibyo ari byo byose izashyira, habayeho ibindi bimeze nkabyo byinshi. Nubwo nta cyari giherutse nk'icyo ngicyo muri kino gihe cy'iterambere ry'ubuvuzi, mu by'ukuri nta kintu kibi cyari giherutse nk'icyo ngicyo, kabone nubwo habayeho SIDA, ntabwo biri mu rwego rumwe mu by'ukuri. SIDA nayo ntawo yagiye, ariko mu by'ukuri nayo yarishe cyane cyane ariko muri Afurika, yije muri Afurika n'ahandi mu bihugu bikene cyane cyane muri Afurika. Ariko iyi corona ahubwo yo urica mu bihugu bikize kurusha muri Afurika, nabyo wenda tuzahita tubigarukaho. Ni ikintu kugeza ubu ngubu kikiri iyobera, abantu batarabonera igisubizo, batanga ibisubizo byinshi cyane, impamvu nyinshi cyane, ariko ugasanga nyine nta n'imwe wavuga ngo ni kamara. Jonathan, rero dukomeje ku makuru avugwa ku isi, habayeho irahira rya Perezida Joe Biden na Vice Perezida we Kamala Harris, umugore wa mbere ku isi ubaye Vice Perezida, nako wa mugore wa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubaye Vice Perezida, ndetse akaba ari nawe umwirabura wa mbere ugiye kuri uwo mwanya, haba mu rwego rw'abagabo cyangwa rw'abagore. Abo bombi rero barahiye tariki ya 21, tariki ya 20 z'ukwa mbere 2021, ni ukuvuga ko hashize iminsi itanu. Niko byari biteganyijwe, byabaye mu mutuzo, kuko abantu batinyaga ko hazaba imvururu nyinshi, ndetse ku buryo bari bazanye abasirikare batagira ingano, Garde National, benshi baryama hasi rwose muri Capitole. Capitole yari yatewe nk'uko twabyibutsa ku itariki ya 6, hari hashize gusa iminsi 14 iyo Capitole itewe n'abahurigani n'abantu mu bintu bavuga ko ari interahamwe za perezida nyine wari uriho ushaka kugundira ubutegetsi bwoshyiriye iwacu mu Nyagitugu. Noneho ateza iyo ngoro y'inteko ishinga amateka ndetse n'abasenateri, iyo ngoro ikomeye cyane, bavuga ko nyine mu by'ukuri ari kiliziya ya demokarasi, barayitera. Ni ibintu birebire twabivuze kandi benshi murabizi. Hatekwaga rero ko hashobora kuba izindi mvururu zikomeye cyane, bazana abasirikare benshi cyane, irahira rigenda neza. Ariko rero muri iryo rahira nanone byari muri urwo hari n'iyo COVID, aho nyine udupfukamunwa nyine twari hose abantu barahira bapfutse iminwa bakawukuramo, nyine bagiye kugera ku kenshi bagiye kurahira bakongera agasubizamo agapfukamunwa, nabyo usanga ari ibintu bidasanzwe. Nyine COVID nta bintu mu by'ukuri COVID itahungabanyije. Uriya rero wavuye ku butegetsi Donald Trump, ikintu umuntu yavuga aracyashaka aho azajya kuba, amazusi yabuze, ariko yabaye agiye muri Floride ahantu atuye za Palm Beach ariyo. Aho naho hari abaturanyi bari bamwinuba ngo nabavira aho ngaho vuba vuba, n'ibirebire ubwo tuzakugera tubikurikire ko ntazabura aho ajya. Afite amazu menshi cyane, mu bukire bwe bwinshi cyane, harimo inyubako ikindi rero umuntu yavuga mu mahanga ni iki, ni uko muri Repubulika ya Centrafricaine umujyi mukuru wa Bangui ugoswe tariki ya 27, niba nibuka neza, z'ukwezi gushize. Niho hari habaye itora rya perezida ku buryo bugoranye, aho byari byasabye yuko nyine abasirikare benshi ba Loni basasanzwe nyine bagerageza gukumira imitwe yitwaje intwaro myinshi cyane yari yarishyize hamwe nyine ije kubuza iryo tora, ariko amaherezo barayimenesha gatoya, ariko ibi by'akanya gato. Ndetse nibutse yuko hari hagiye abanyarwanda basanzwe muri iyo mitwe ya nako muri abo basirikare ba Loni, ariko Kagame yari yoherejeho n'abandi bo kujya kuhagwa. None ubu rero Bangui iragoswe Jonathan, abanyarwanda batangiye kuhagwa. Abavugwa gusa nabo bo mu mutwe wa Loni, ariko hari benshi nk'uko tubizi, nk'uko nabivuze ubushize, nk'uko hari n'abandi babivuga, hari n'andi makuru nyine tugenda tubona. Hari benshi bapfa ntibinavugwe, cyane cyane bariya Kagame yoherejeyo bitwa Force Speciale, mu rwego rw'ubwumvikane rw'ibihugu byombi, ni ukuvuga Repubulika ya Santara Afurika na perezida wayo Tuadera, bari Tuadera hamwe na Kagame, mu bintu bimeze nk'ubucanshu nyine abanyarwanda baragenda kugwa ku gahinga. Ibyo twarayivuze tuzabigarukaho, ndumva nta kanya muri iki gihe dufite ngo mbe nakubwira ngo ugire icyo ubivugaho, ariko twabivuze bihagije ubushize. Ibindi bivugwa tuzagarukaho ubushize Jonathan, nako tuzagarukaho ubutaha mu kimwe gitandu, ubu tuzabivugaho kuko birakomeye cyane. Hari abakunzi baragishaka batwandikiye, bakomeje kutwandikira pe baduha amakuru menshi cyane, banadushimira kuba tureba kure, bavuga ko iryo twavuze ryatashye bidateye kabiri, aho ryateme RBB Rwanda Bridge Builders rimwe Jonathan niwe warihimbye zina dukoresha cyane, ko n'abatwandikira benshi basigaye bakoresha iryo jambo. Iteme ry'ibikenyeri bitwikiriyeho amashara Jonathan, hakaba hari ndetse n'umukunzi wa radio ishaka twandikira avuga ati ni rya teme ry'ibikenyeri koko n'uruvu rutabasha kwambukiraho rutaruhamye. Batwandikiye rwo baduha n'amakuru rwose bimaze igihe, bavuga nyine yuko iyo teme ubwaryo nyine ryasenyutse ryashiye, ariko rigatwika n'abarigiyeho n'abashatse kuryambukiraho Jonathan. Makuru nduba tuzagaruka ubutaha, ariko sinakubuza wenda kugira utundi dukivuga nko ku munota umwe cyangwa ibiri, ijambo ni ryawe.
Urakoze Joseph. Iby'iri teme ry'ibikenyeri nibaza ko tuzabiganiraho birambuye mu kiganiro gitaha, kubera ko ibyo twagiye tuvuga byose bimaze kugaragara. Igisigaye yari izina risigaye rihagaze barimo bacagaguraniramo, ariko mu by'ukuri kubaka ikintu cyubakiye ku binyoma, ku rwango, ntabwo gishobora kurama. Nicyo kigaragara ko abanyarwanda mu by'ukuri harimo abashobora abajya mu bintu badasobanukiwe, bibwira ngo wenda ni ibintu bishaka gushyira hamwe abantu ngo batekereze baganire, ariko ntibabanze kureba kure ngo barebe niba ese abantu bagiye kuganira kuri ibyo ngo byo kubaka iteme, batabanje kuganira ibibazo byatumye abanyarwanda batandukana mu buryo bumeze uko bumeze uku nguku. Rero ikigaragara mu by'ukuri harimo abajyamo kuko batazi, bibabwira ngo hari icyo bakubaka, ariko ababa bari inyuma y'ibyo bintu baba barashinze icyo kintu bafite inyungu zabo zirimo ubusambo, zirimo ikinyoma. Ibyo bubaka bakaba baba babyubakira ku busa, mbega ari nayo mpamvu twise ko ari iteme ry'ibikenyeri ryubakiye munsi y'amashara. Igihe icyo ari cyo cyose rishobora kwaka umuriro bigakongoka. Muri make rero ibigaragara ni uko hagiye hagaragara ibinyoma byinshi, ku buryo nibaza ko n'abarigiyemo benshi batari bazi ibiri inyuma yabyo. Ababashije kuba intwari bavuyemo, abakirimo bagihanyanyaza nibo bari muri izo ntambara z'ibinyoma nyine, basaba kubwirwa ukuri kw'ibihagaze inyuma y'iryo teme. Usanga mu by'ukuri birababaje muri iki gihe tugezemo kubona abantu bacyubakisha ibinyoma, baza ahantu ibinyoma byagejeje u Rwanda kuva imyaka magana n'amagana, bazi neza ahantu ikinyoma, ubugome n'ubusahuzi aho bigeze abanyarwanda. Ntabwo muri iki gihe rero waba urwanya ubugome, ikinyoma n'ubusahuzi, kandi ngo ari byo wubakiraho nawe uvuga ko ari byo urwanya. Muri make nicyo navuga, ibindi tuzabitangaza mu kiganiro cyacu gitaha.
Urakoze cyane Jonathan, nakoze kuko tuzabitindaho cyane, kuko mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye. Iryo teme riragurumana, amashyaka yagerageje kujyayo byariyatiyemo kabiri, bimeze nk'abiryo bya CPC, tuzabigereranya n'ibya CPC byo muri 2014 bijya kumera kimwe uretse ko sepesu banze yaragimaze byibuze amezi 9 iri teme ryo rihiye rinatwitse nta nayo mezi biri maze tuzabigarukaho mu cyumweru gitaha. Jonathan rero ubushize twaganiriye ku gice cya kabiri cy'ikiganiro cya kino kiganiro twise imungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda. Muri icyo gice cya kabiri twihariye byonyine ibiba muri FPR DMI Kagame muri no minsi tushyiraho amaudio abiri ya ambasaderi wa FPR DMI Kagame i Paris ariwe François Xavier Ngarambe, dushyiraho n'uwahoze ayobora ibuka hambere aha ngaha witwa Jean-Pierre Dusingize Mungu, bose bahamagarira nyine urubyiruko rw'abacikacumu cyane cyane ariko n'izindi ntore biyite ntore interahamwe mu by'ukuri kujya guhiga abanyarwanda mu mahanga. Ibyo twarabyamaganye, twamagana n'ikinyoma kiba gikubiye mu byo bavuga, aho babeshya, aho bavuga ko umuntu wese uvuga ko na FPR yishe uwo muntu aba ngo ahakane jenoside yakorewe abatutsi, ikinyoma cyuzuye. Icyo kintu twaracyamaganye icyo kinyoma. Uno munsi rero nk'uko twasezeranije abakunzi bacu, turareba n'ikinyoma muri opposition, imungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda. Ariko uyu munsi muri opposition nk'uko nyine ubushize twarebye iyo muri FPR DMI Kagame. Jonathan, rero muri ibyo bintu abanyarwanda babeshya harimo amateka yabo twakunze kwerekana amateka kwerekana uko kuri, ariko barayagoreka bayakoreramo ibinyoma byinshi cyane, bityo rero nibyo bafatanyije tukerekana yuko ntambwe bashobora gutera mu by'ukuri bitagurumanye. Kenshi baba bariho babeshyana bagamije ibindi bintu bidafite bihuriye n'impinduka baba bavuga mu by'ukuri. Ikibazo kimwe mu bibazo bigaragara ko nubwo bufatanye bwabo ntacyo bushingiyeho ni ikibazo cyo kwibuka. Jonathan, ikibazo cyo kwibuka rero tugiye kukiganiraho gatoya, ukuntu babeshya ku byabaye ku banyarwanda babazanya kuko guhakana kwica ni ubugome, guhakana ubwo bwicanyi ni ubundi bugome, ni ikinyoma ni n'ubundi bugome. Jonathan, reka twumve reka duhere wenda kuri ku bantu bo muri Amahoro People Congress, by'umwihariko ngo bari muri P5 bakaba ari no muri biriya by'iteme ry'ibikenyera. Duhere kuri Garikani Gasana, uzi neza Jonathan, aho ku itariki ya 17 z'ukwa kane uretse gatonde bitariki yego
utari wa jaho ngaho nifuzaga ko twakwibutsa abadukurikiye ko ikibazo kijyanye na jenoside no kwibuka ari cyo kibazo gikomeye nyamukuru, ari naryo zingiro ry'ibibazo birimo ubugome, ikinyoma n'urwango. Ibyo bintu byananiye Kigali kubera ko Kigali ntiyabishobora, ikibeshejeho ni jenoside yakorewe abatutsi, uburyo bayikoresha mu busahuzi, mu binyoma, mu rwango, noneho n'uburyo bayikoresha mu gutsikamira abahutu batagize uruhare muri jenoside, ndetse n'abatutsi bazi ukuri ko kw'ibyo bamwe mu gisirikare cya FPR bakoze mu kwica abahutu ngo ntibavuge baceceke, n'ugerageje kuvuga bakaba bamunyuza muri humi. Aha rero dukwiye gusobanurira abadukurikiye kuko iki kintu cyo kwibuka no kuvuga ku mateka ya jenoside twabivuze inshuro nyinshi kuva dutangiye tumaze kubaka RNC uzu buryo twabitangiye mu mwaka wakurikiyeho cyane ko twe twari twarabitangiye hano mu Bwongereza na mbere y'uko dushinga RNC mu 2010 dufatanije n'abandi bahoze ari abasirikare baba mu ba RPF cyangwa ba FAR dutangira kwibukira hamwe twibuka n'abasirikare bagiye bagwa ku rugamba. Icyo gihe ndagira ngo mbyibutse ko twari kumwe na ba Noble Marara bara abasirikare mu gisirikare cya FPR, twari kumwe na Jean Umulisa, twari kumwe na Maninga, twari kumwe na na Rufonsi, twari kumwe n'abandi ndibuze kwibuka, ariko abo bose twabitangiye dushaka kugira ngo abahutu bagiye bapfukiranwa babashe guhaguruka bazamura ijwi ryabo, buri muntu wese wabuze umuntu we ahabwe uburenganzira bwo kwibuka umuntu we. Ni nacyo cyari kigamijwe kuko twaravugaga ngo ntabwo Abanyarwanda bakwiye gutandukanywa n'ibyo twita amoko ngo umwe ni umuhutu undi ni umututsi, ibyo bibe urukuta rushyira hagati yabo, umwe habonye undi amwice, undi habonye undi amwice, duhore mu bwicanyi bw'urwango twebwe tutarigizemo n'uruhare tutubatse ruturuka mu mateka yacu. Ibyo rero tumaze kubaka RNC mu by'ukuri niyo yari ntuza yanjye ya mbere, yari ingingo nyamukuru ya mbere yo kugira ngo twibukire hamwe dufatanye no kugira ngo ibitavugwa tubivuge, tugenda duhura n'ingorane nk'izo twagiye duhura nazo, ariko ibyo twarabikoze byo kwibukira hamwe ku buryo abahutu n'abatutsi bari baramaze gufata umurongo bafatana mu mugongo umunsi wo kwibuka, tukaganira ku mateka yacu kuko kwibuka ntabwo ari ikintu cy'umwihariko w'umututsi cyangwa w'umuhutu cyangwa w'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Kwibuka ni uburenganzira bw'umuntu watewe agahinda no kubura be kandi akababura mu buryo bw'ubwicanyi bukozwe n'abandi bantu biturutse mu rwango rushingiye ku bwoko, mu rwango rushingiye ku turere, mu rwango rushingiye muri kamere z'abafite urwo rwango. Ibyo rero twarabigerageje nubwo harimo ingorane nyinshi, ariko tubishyiramo imbaraga tukiri hamwe muri RNC, turabikora kugeza 2016 aho twamaze gutandukana noneho biba ikibazo, kubera ko ari jyewe, ari wowe Joseph, ari Dr. Theogene Rudasingwa, ari na Dr. Gahima Gerard, twari tumaze kuva muri RNC kandi mu by'ukuri nitwe twari tugize ubuyobozi cyangwa se twari inkingi za mwamba zari zishingiye aho ibyo bitekerezo byaba ibyo kwibuka n'ibindi bijyanye no kuvugisha ukuri ku mateka yacu. Aho rero
urakoze cyane yego,
ntabwo ari ibyo tutavuzeho, ariko ni ukwerekana ko ibyo twaganiriye ubushize by'uru rwango rurimo abangaba bari umwe wari umukuru wayibuka Dusingize Mungu Jean Pierre, n'uyu ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa Ngarambe,
nawe wigeze gutegeka ibuka,
nawe wigeze gutegeka, noneho hari uwo twibagiwe witwa Nyirinkwaya Jean Paul wo muri Canada ufite ngo ikitwa Page Rwanda, nawe umaze iminsi akora amahano arimo ubugoryi butazi amategeko mu by'ukuri, nibwira ngo ubugoryi Kigali ikoresha nibwo na Canada yakoresha. Ibi rero
urwango n'ikinyoma mu nyandiko y'urwango n'ibinyoma.
Ibi rero
Yego.
turashaka kwamagana abantu bari muri opposition bubakiye ku rwango n'ibinyoma, bananiwe no gutera intambwe yo gushyira hamwe ngo bahuze akababaro k'abahutu n'abatutsi n'abatwa babashije kurokoka genocide yakorewe abatutsi na genocide yakorewe abahutu, kuko bose bahuye n'ako kababaro ngo bafatane mu mugongo. Kwibuka si ubumanzi, si ikindi, ni ugufatana mu mugongo mukarira mukibuka abantu banyu. Nta kindi kintu dukuramo uretse icyo cyo kumarana agahinda no kwishyira mu mwanya wundi. Ibyo rero bikaba byarabananiye. Uyu munsi wa none tukaba tugiye kongera kubibutsa ibyo twavuze mu bihe byashize, twumvikanisha amajwi ya bamwe mu by'ukuri wari utangiriye kuri Galikani ni mwene data wacu. Aho awe anavuga rwose yeruye ko abahutu n'abatutsi kwibukira hamwe bidahura, bidafite aho bihuriye, ko bamwe bakwibuka uko abandi
yareruye
kwabo.
Jonathan yareruye ku itariki za 10/4/2019 arerura rwose arabivuga, amaze kubivuga noneho biba biratwika bitwika nyine ubwo bufatanye bwo muri P5 na kontekere na P5 nyine yakomeje kugenda isenuka. Icyo gihe nyine bari bakibeshya ngo ni P5, ariko ubu ngubu ntibakibashe no kubeshya biga P4, uretse ko atari na P4 umuntu yari wari na P3 nayo nabyo ntibifashe. Reka turebe ukuntu rero umuntu wakurikiye nyine ntiyatangaje izina rya yandikiye radiyo itahuka, ntabwo radiyo itahuka yigeze itangaza uwo muntu izina rye, yaranditse yamagana ubwironde, anenga cyane ubwironde bwa Galikani Gasana ngo butafite aho butandukaniye n'ubwa Paul Kagame n'abandi nka we. Mu gihe nyine kuri iyo tariki ya 10/4/2019 Galikani Gasana yaravuze nyine ko abantu batagomba kwirukira hamwe. Reka rero tumaze twumve uko kwamagana Galikani Gasana, nuko Jean Paul Turayishimye yamuhamagaye ngo naze yisobanure nyine kuri ibyo bintu yavuze nyine abantu benshi bagaye. Reka twumve ibyunguho ibi, reka twumve.
Urakoze Felician.
Yo
cyane cyane kuretse hari icyo ndibuze kugarukaho kuri note, nafashe note ku byo uri buze Galikani, nawe ndizera ko narimo afata note ku byo wavuze. Bante Rukoze yenda dushobora kuza kugarukaho nawe, cyangwa observation nawe ukora ku biri politiki y'u Rwanda muri rusange, atari n'ubwa mbere yenda uzikoze cyane cyane uko ubona sosiyete nyarwanda yazaza. Iyo ngiyo yaba ari na observation dushobora no kutagarukaho, cyangwa se n'undi wese wagira icyo ayivugaho ntacyo byabitwaye. Ndagira ngo umuntu undi wakanze rimwe, sinzi nawe niba ari umwe muri bo mu bo twari twasabye ko bagira igitekerezo kuri ikiganiro, cyangwa se babisabye nimero 4/8/3, waba uri umwe muri bo? Tumva twigeze kukubaza. Urivuga cyangwa urahitamo kutavuga izina ryawe?
Ntabwo ndi buvuge izina ryawe.
Okay, ngaho igitekerezo cyawe.
Mba igitekerezo cyanjye cyane mbo icyo
cyangwa observation yawe n'ikibazo ufite.
Donko cyane kuko Galikani yavuga akaba donko yavuga igerekeye genocide y'abatutsi, arabivuga rwose ibyo avuga ntago mbihakana, ariko aho tutemeranwa ni hamwe. Donko niba twebwe abantu turi no hanze twumva yuko twagombye kwigisha ubwiyunge, uburyo Galikani avuga ntago donko ni nko kuvuga ni nka biriya Kagame n'ubundi avuga iyo Kagame wenda, ariko none gushyigikira biriya bibeshyo bya Kagame. Kubera ko niba genocide yarabaye y'abatutsi, ibyo rwose turabyemera, nta muntu ubihakana. Ariko noneho yarabaye abantu b'abahutu nabo barishwe, icyo nabwira Galikani ashobora kuba yarabonye akababaro k'abatutsi gusa kuko yari ahari, ariko hari n'ababonye noneho impande zombi uburyo impande zombi zagiye zibabara noneho hari nk'aho mwanageze muravuga ati uko kwezi kwagombye guharirwa kwibuka genocide y'abatutsi ngibyo aba ari ibintu bikabije none se abandi bantu babuze abantu ko hari n'abantu babuze abantu mwayo matariki n'ubundi b'abahutu natanze n'ingero z'abantu nzi bagiye bicira abantu rwose agasigara nkawe wenyine bishwe n'inkotanyi nko muri Zaire abishwe n'inkotanyi Kibeho agasigara ari wonyine abo bantu bo bwo kwibuka kwabo bizagenda bite niyo ukigeze uvuga ati ukwezi kwagombye guharirwa genocide y'abatutsi icyo gihe urukumva atari ya apartheid bamwe bandika bavuga uri no mu ishyaka rikorera hamwe n'andi twagombye gufatanya noneho tukigisha ubwiyunge abanyarwanda ubwiyunge noneho se ntidukomeza gushyigikira Kagame muri biriya binyoma by'abakora nuko wenda ari umututsi nawe ari umututsi noneho tugakomeza kumushyigikira
Signal za umuvandimwe zimeze nabi nugaruka ufite signal nziza ndongera nguhe akanya
Jonathan reka twumve Jean Paul yahita hamagara nyine Gasana Garikani ngo yisobanure umuntu utashatse kwivuga izina ati iyo mvugo yawe ku itariki ya 10/4/2019 uwo muntu amaze kwamagana reka twumve
Garikani numve ko turi kumwe 5/5 mbere yuko tuza guha ikaze bagenzi bacu muri kice cyacu cya nyuma cy'ikiganiro Garikani niba unyumva nongeye kugusuhuza nguha ikaze muri ikiganiro ndetse nangushimira kuba washatse kuza kumara impungenge abadukurikiye cyangwa se gusubiza bimwe mu bibazo bafite cyangwa bibajije nyuma y'ikiganiro twagiranye nongeye kuguha ikaze muri ikiganiro Garikani niba unyumva ikaze ndagushuhuje
urakoze Jean Paul nanjye ndagushimiye ko wanyakiriye mu kiganiro kandi ndasuhuza abakunzi ba radio itahuka mwese murakoze
reka twumve rero ibyashubije
Garikani mu gihe tugishaka uyu muvandimwe agigerageza kubona signal reka nguhereho niba wafashe note reka duhere kuri uriya wa mbere yenda utivuze izina avuga ko kutibanda ku ruhande rumwe cyane cyane by'ingenzi kugira ngo tutuze guha balance y'ibitekerezo wowe sinzi niba nawe hari ibindi wumvise observations zindi bakoze zitandukanye n'izo ariko yavuga ko hari icyo kintu cyo kutibanda ku ruhande rumwe muri iki gihe cyo kwibuka niba ari ni ukundi wabyumvise wowe Garikani reka nguha akanya ubivuge mu magambo sinavuga ngo ahinnye kandi ugomba gusobanura ibyo bavuga utasobanuye neza ubivuge mu buryo bushoboka kugira ngo noneho havemo iyo ambiguite cyangwa se bumve icyo washaka kuvuga icyo gihe
urakoze Jean Paul nuwo musore ndamushimiye wabajije ikibazo utivuze izina ariko ndagira ngo mubwire ikintu kimwe mfata ariya jambo narifashe mu rwego rwo kwibuka genocide yakorewe abatutsi ahangaha nkagira ngo mwibutse cyangwa nibutse n'abandi batwumva ko hari ikintu dukunda kwibagirwa abatutsi bishwe n'abarokotse iriya nzira y'umusaraba nasubiyemo ngo nongere nyishimangire bishwe n'abahutu babanye nabo abahutu b'abaturanyi abahutu bishute ku rundi ruhande rero rwo avuga ngo tutarimo tuvuga hari abahutu bishwe na FPR icyo gihe mu byumve neza kandi mu bitandukanye uwo muntu warokotse genocide yakorewe abatutsi ibyo FPR yakoze tuvuge ko ntibimureba ubundi ntabwo ari we bagombye no kubibaza iyo bibuka genocide yamukorewe rero iyo ushatse kujya kubivanga n'ibyo FPR yakoreye abahutu icyo gihe ndumva kuba umutoneka uburi mupfobye ibyamubayeho niyo mpamvu nishyira mu mwanya iyo tuvugira abanyarwanda rega mujye mwibuka ko nabacika cumara abanyarwanda tugomba kubavugira batagira urwa gushima FPL ntibavugira nta muntu bavugira igihe rero kuzibagirwa ibyababayeho kandi ababibakoreye bahari abo babibakoreye FPL ikabakorera ibindi ni bya bindi byo kuvuga ngo bihwaniyemo ntabwo bihwaniyemo umucika cumu warukotse tugomba kumwumva inzira y'umusaraba yanyuzemo kuko siwe wabyiteye niba FPL yarahindukikisha abahutu ibyo niyo mpamvu njya mpamagarira abahutu gukora enquete z'ibyababayeho hakabaza za organisation za association zitari mu mashyaka zitari no muri guverinoma zirebe ibyo bintu ni nayo mpamvu twebwe reka noneho mvuge nk'ishyaka kubera ko kugira ngo mubyumve neza ubundi gena vugaga nk'umunyarwanda usanzwe uvuga ibyabayeho kandi tutagomba kwibagirwa ubundi ibi bintu byo kwibuka abacitse ku icumu abarokotse ntabwo leta yagombye kubijyamo kubyivangamo natwe opposition n'ubundi nk'amashyaka ntitwagombye kubyivangamo kuko twaba tugiye gukora amakosa nka FPL ikora iyo yivanga mu byo yibuka ikora par example icyo kintu tugomba kukipenya noneho rero byango nsubize uwo muvandimwe nuko burya ikintu kizatuma tutagira ubwiyunge n'ubumwe no gushaka kwibagiza ibyabaye cyangwa kutabwizanya ukuri nk'ubwo baba banyifuzaho ko nababeshya kuko nkora politike ngo mvuge ibitandimo kugira ngo bishime kandi atari ko bimeze ahubwo kubivuga uko biri nibyo bizana umuti ku kibazo none se uwo mucika tuzamubwira ngo yishwe nande kandi uri muvuga ngo kuko nakwishe FPL nange kanyica ubwo bihwaniyemo oya ntabwo ari uko bigenda ni nayo mpamvu nkora mvuga kandi ntabwo babyibuka nkora mu minsi 365 y'umwaka impfu z'abahutu zivugwa kenshi kurusha iz'abatutsi zivugwa mu kwa kane kuko habaye jenoside nanjye ndazivuga ndi mu bantu bakiza FPL ku mpfu z'abahutu buri munsi uko bibaye uko bwije uko bukeye kandi ngahagurukiza abahutu gukora izi association bagashaka n'umunsi wo kwibuka nabo ndakubwiza ukuri ko igihe abahutu bazahaguruka bakibuka ababo bicuye ikibeho nzabwira abatutsi nti musigeho ntimujye kuvanga ntimujye kubabwira ngo kuki muvuga ibyo byanyu kandi natwe baratwiciye no mubahe icyubahiro bibuka ababo abaguye ibyumba abaguye tingitingi nimubibuka umuntu wese uzaza kubarugoya nzamubwira ko urimo upfobya cyangwa urimo utoneka ntabwo mbivugira ku batutsi gusa nabivugiye ku batutsi gusa kuko nari naje kwibuka jenoside yakorewe abatutsi na narabishimangiye ndavuga nti iki cyumweru twagombye kwibuka jenoside yakorewe abatutsi niko yanditswe irazwi irahari abahutu nibyo barapfuye hari n'abahutu bishwe kubera ko basa n'abatutsi ariko bishwe babaziza ko baba ari abatutsi barahari rwose ariko rero mbasabe kandi nongere mbasabe niba abahutu b'abaturanyi barishe abaturanyi babo b'abatutsi FPL nayo ikica abahutu ntabwo ikibazo cyagombye ngo reka tubishyire ku batutsi barukoze kubera ko FPL yatwishe naranabivuze ejo bundi kuri Facebook abantu bambajije ndavuga nti ikosa ryabaye ikibazo nako kiri mu byatumye jenoside n'ubwicanyi ndengakamere buba mu gihugu cyacu Rwanda ni ukwitiranya FPL n'abatutsi ukongera ukwitiranya interahamwe n'abahutu kosa ryarabaye natwe rero nitutabwizanya ukuri ngo tuvuge ibyabaye ngo nceceke ibyabaye kugira ngo uyu nguyu atuvuga ko nabivuze no ntabwo ari byo ahubwo mukeneye umuntu w'umuyobozi ubabwiza ukuri kubabeshya ntibyananira nanjye ariko ifoko tuvugisha ukuri kugira ngo ibyabaye bitazongera kuba sinzi ntabwo nigeze mfata note Jean Paul niba hari kandi wibuka yaba yambajije umbwire ahantu undi ntabwo nabashije gufata note ariko ndumva muri make ari ibyo nashakaga kumubwira murakoze
Jonathan ese kwibukira hamwe hari icyo kuri na wanabizanye tukabyakira tukabishyira mu mashyaka yacu akiri atatu ni ukuvuga RNC na FDU na
amahoro people congress yungu gasana gasana garikani tukabishyira hamwe none bikaza no kwa P5 byo singiye kubisubira ko amateka nyene yaje ndaye waje kuvanga ibibazo mu byukora zanye amashyaka biratarafite kinina zanye kandi aje aje mu bibazo mu gihe kibazo byagombye gukemura uko kwibukira hamwe Jonathan si wari umusingi ukomeye cyane twari dushingiyeho nyine ubufatanye twari dushingiyeho imyumvire yacu mu mpinduka twifuzaga ndetse n'ubufatanye n'andi mashyaka ibyo bintu yaraje kuvuga ko kwibukira hamwe ari ibi biguteje Jonathan mu magambo cya cyane
urakoze muvandimwe Joseph ndagira ngo ahubwo nanakosore garikani kuko ntabwo icyo twibuka ntabwo twibuka abatwiciye uko baba basa kose uko baba bari kose ntabwo abanyarwanda twibuka batwiciye twibuka abo twabuze twapfushije ndagira ngo icyo kintu gisobanuke neza nagarikana zongera gisubire macyumve umuntu yibuka abo yabuze yiciwe uwabishe uwariwe wese uburyo yabishemo iyo n'indi kese ariko kwibuka ni ukuvuga ngo umuntu yibuka abamwiciye abo yabuze noneho rero nagira ngo nanone nkosore ibyo kuvuga ngo genocide yakorewe abatutsi ngo yakozwe n'abaturanyi babo icyo nacyo ndagira ngo mukosore igihugu cyari gifite ubuyobozi gifite president kuva 1990 intambara itangira kugeza 1994 ubwo bamuhanuraga mu ndege ndavuga president Habyarimana nyuma hageho n'ubundi buyobozi ariko buza ari ubuyobozi butafite imbaraga ubuyobozi noneho buyobowe n'abari mu gatsiko ka MRND CDR kari gafite urwango gashyiraho ubuyobozi bw'agakingirizo kugira ngo babashe kwica nk'uko bari barabiteguye uburyo bazica abatutsi iki igihugu cyari gifite ubuyobozi bufite igisirikare bufite gendarmerie gifite ubutegetsi bufite inzego z'umuteka zakagombye kurinda abaturage bose hatagize n'uvamo ndetse n'abanyamahanga bari muri icyo gihugu bagahabwa umutekano ku buryo hatagira ubahungabanya ubwo butegetsi n'icyo gisirikare ndavuga intagondwa zari muri icyo gisirikare simvuga igisirikare cyose ndavuga intagondwa zarimo ariko zari zifite n'imbaraga n'ubushobozi ndavuga muri gendarmerie izo ntagondwa zarimo zifite imbaraga n'ubushobozi mu nzego z'umutekano ku gihe cya Habyarimana kiriho izo nterahamwe nibo bari barazitoje bazigisha imbunda baziha za grenade ku buryo inzego z'igisirikare n'inzego z'umutekano iyo zikora
nibyo bigo bagiye babishyiramo abantu mu by'ukuri b'abasirikare ariko b'intagondwa bafite izo gahunda zo kuzakoresha izo nteramwe Jonathan wakomeza tuze no gutanga urugero rw'aho ngaho Inyanza na kaya gendarmerie niyo yisha abaturage none bari kuza kwica abaturage aho ngaho izo ntagondwa zo muri kaya gendarmerie hari iwanyi Nyanza usangiye nyine na
mwenye swahibi ya gani anishe n'abahutu
yego bishe n'abahutu uhere kuri burugumestre uri yahoze
isaka yari umuhutu wari konseye wacu yari umuhutu banze gushyira hamwe
wakwibutsa gato urwo bishe gisagara burugumestre gisagara
bamwishe nabi bamuziritsa mukurura ku modoka kuri kamyoneti bamuzirika imigozi bamukurura mu mabuye
none si ibyo bintu gasana garikani kuko mwese muri abanyenyanza ntiyabibonye
wari konseye wacu wari witwa Gazariya Mpirwa yarwanye n'interahamwe afatanije n'abaturage kugeza bamurusha imbaraga haje gendarmerie na za Otoburende barahunga bamufatiye ibutare bamucamwe ibice
yego
ndeka nkomeze kuko icyo nashakaga kugira ngo nkosoreho gari kandi yumve neza uko adakwiye no kuvangura ngo avuge ngo ababishwe ngo n'abaturage ngo ababishwe n'inkotanyi iryo byombi nta hantu bitandukaniye kuko abaturage bashowe mu bwicanyi na leta yari bayoboye abari bagize bamwe mu basirikare bamwe muri gendarmerie no muri mu nzego z'umutekano bari bahagarikiwe bimwe bavuga ngo uhagarikiwe n'ingwaravoma babakoresheje ayo makosa yo kwica abaturanyi babo igisirikare cy'inkotanyi cyari gifite ubuyobozi bwagombaga kutica abaturage bwisha abaturage kandi icyo gisirikare cy'inkotanyi mu by'ukuri ni igisirikare urebye 99% byari abatutsi udashobora kwirengagiza icyo kintu ngo uvuge ngo ibyo babibaza inkotanyi ngo cyangwa ngo abahutu nabo bazashyireho ngo imiryango yabo ngo bajye kwibuka ngo ibyo nabo bazabishyigikira ihangaha ni naho namubajije ikibazo ubushize mubaza ntese kuri umunyapolitike ushaka kuba wahindura ibintu mu gihugu uwaguha igihugu ukaba perezida aba bantu bombi ko ari nk'umubyeyi n'abana be wabigenza ute wavuga ngo abatutsi bajye bibuka iki gihe bibuke jenoside yabakorewe ikozwe n'abahutu abahutu bibuke jenoside yabakorewe ikozwe n'abatutsi bo mu nkotanyi ibyo bintu wabivangura ute muha indi option yo kumubwira ngo nareke politike yibera umututsi kuko biraruta kuko igihe utari wumva mu by'ukuri iki kibazo ngo uyishyire mu mwanya wundi wumva agahinda kundi uvuga uti bishe ababyeyi banjye bica abavandimwe banjye bica ba masenge bica ba marume bica ba mama wacu n'abandi n'ababyara banjye uyu ubwo ndavuga ku ruhande rw'umututsi umuhutu nawe yicaye hari avuga ati bishe ba data bica ba data wacu ba mama wacu n'abandi bankomokaho n'umuryango abo bantu ako kababaro kabo bombi ugatandukanye uveba ufite akababaro cyangwa uveba uwabiciye ubwo bwicanyi ubishyira ku gipimo kingana iki kugira ngo umwe yumve ko akwiye kugira akababaro karuta kundi undi kadakwiye cyane kuko abagakoze badakwiye guhanwa nk'abaga gufatwa nk'uko abandi bafatwa abicanyi baguye gufatwa umwicanyi umutandukanye ute n'undi mwicanyi uwiciwe we umutandukanye ute n'uburyo yiciwe n'agahinda ke aho jyewe niho ngirira ikibazo ni nayo mpamvu navugaga ngo kwibuka ni ukwa buri munyarwanda wese watewe akababaro no kubura abantu be bishwe mu buryo butandukanye abo bantu bakicara bagahura bakarira bagafatana mu mugongo buri wese akavuga akababaro kundi akavuga akababaro ke bagafatana mu mugongo ubwo nibwo buryo jye nabonaga kandi n'ubu mbona bukwiye gufasha abanyarwanda mu kwiyunga no kumva ko kwica ari ikintu kibi ari ikizira kuvutsa umuntu ubuzima bwe umenya amaraso muri make wenda Yozefu naho naba ngarukirije tukaza gukomeza
urakoze cyane reka dukomeze kuri icyo kibazo cy'umuzi gikomeye cyane cyo kwibuka ni ukuvuga ko ari uba wibuka nyine abawe mbere ya byose abawe ariko iyo umaze no kubibuka hari no kubashakira ubutabera rero nawe kubwishakira ni ugushaka kwa kuri ku cyabishe none bityo ukamenya ababishe ibyo byose rero wabona mu by'ukuri baba bavuga amagambo abo ngabo batanajya imuzi ikibazo reka twumve bukeye niwe aho bivuga nyine aho ari ku itariki ya 5/4/2017 imyaka 2 imbere gatoye uko nyine garikani gasana avuga ayo mahano aho hose twari tumaze gutandukana nyine niho byadogereye nk'uko nawe wabivuze mbere imyaka 2 yari yabanje ikibazo cyari gihari nubwo bwo nyine garikani yaje nyine akagishyira habona noneho ariko icyo kibazo cyari kiriho muri P5 mu kitwaga P5 reka twumve uko bukeye nyine yakivugaga reka bishyireho Jonathan tunihuta cyane
rero nkubaze n'ikindi kibazo ibyo bintu byo kwibuka so kuvuga ko batumvikana kuko kwibuka no kwibuka abantu bapfuye
aho ni musabye imana gakora
ko ari kuvuga ko niba abantu batibuka amatari cyamwe ntibabyemeranyeho nuko batemeranwa n'abantu bapfuye abari bo n'icyabishe
ni nibyo koko ni naho impaka nyinshi zihera ntabwo abantu bumvikana ku bantu bapfuye abari bo ntabwo abantu bumvikana ku bantu bagomba kwibukwa abari bo ntabwo abantu bumvikana ku bantu bagize uruhare mu marorerwa yabaye mu Rwanda ikintu cya mbere bamwe baragira bati tugomba kwibuka abantu bazize genocide yakorewe abatutsi ubwo ngabo ni benshi mu batutsi na bamwe mu banyamahanga babakikiye abandi bakagira bati tugomba kwibuka abantu bose inzira karengane kuko nta n'umwe wagomba gupfa bishwe abenshi bakaba ari mu bahutu bavuga batesi abantu ingabo za FPR zishe kuva muri 90 kugeza n'ubu ngubu bamwe bagipfa aho bantu bo kuki batagomba kwibuka aho ngaho nyeka ko ariho impaka nyinshi zituruka
Jonathan urumva ko ibibazo bafite muri P5 aho turi muri 2017 imyaka ibiri imbere yuko nyine na Gasana avuga ariya mahano ariko tureka tunumve ahandi bukeye nyine kuri iyo tariki ya 5/4/2017 avuga yuko atinya kuvuga inyito y'ubwicanyi bwakorewe abahutu avuga ngo bagomba gutegereza Roni reka tumve
kuri twe rero turavuga tuti ubwicanyi bwakorewe abahutu ni ihame bwabayeho ariko ibibazo bya genocide nibibazo bireba amategeko mpuzamahanga hari abantu bateganijwe bahabwa ububasha bwo kuba batanga inyito ku bwicanyi cyane cyane ku bintu bireba genocide ubwo bubasha turabwemera twemera ko Loni ariyo ishobora gutanga iyo qualification cyangwa se inkiko Loni yahaye umugisha niyo mpamvu twavuze tuti turabizi byabaye ntabwo dukeneye ko hari ubitwigisha les faits sont là ariko kubyitizina birenze ububasha bwacu kubyitizina reka tubirekere abantu bahawe ubwo bubasha nka kuriya mbese muri kiliziya ya gatolika uvuga uti igitangaza nakibonye ariko ntegereje ko ababishinzwe bazabanza kubyemeza nkaba mbona rero kwirirwa umuntu avuga ngo arajya kubivuga mu nzu cyangwa kuri za murandasi wenyine ntacyo byongera kuri icyo kibazo ahubwo twari dukwiye kwegerana tukota igitutu abo ngabo bashinzwe gutanga inyito tugasaba ko ibintu byasabwe muri mapping report ziriya nkiko mpuzamahanga zasabwe zajyaho zigatanga inyito naho ibyo kugira ngo dushake gusimbura iyo miryango ngo ni twebwe dutanga inyito tuzabivuga ariko ntacyo bizahindura nitwotse igitutu twishyize hamwe iyo qualification itangwe naho ibyo kuvuga ngo turishimisha twebwe turatanga iyo qualification bibe birangiye ntacyo bizahindura
ariko se Yosef ntubona ko kiriya kibazo cy'iyo nyito y'ubwicanyi bw'abahutu ari ikibazo cy'ingorabahizi iyo ubona nk'ukuntu ruriya rubanza mpuzamahanga rurakiko mpuzamahanga rwa TPL rwagize rutya rugakora nketi ku bwicanyi bw'abahutu bageraho bakazizimiza wavuze iyo raporo Gerson vuga raporo Gareton izo ibyo n'ibintu byose byagiye bisa naho bigiye gushyira ikibazo hejuru bikongera bikahasa naho babihwika ese utera
Jonathan ibyo bibazo Gaspar Musabyimana yamubaza ku itariki ya 5/4/2017 byari ibibazo mu by'ukuri by'abayoboke muri FDL ingenzi bavuga batese ibi bintu dutinya no kuvuga ko habayeho genocide yakorewe abahutu ibi bintu ni ibiki wumvise ayo mari manganya ya bukeye Justine nyine wa yoro y'umuyobozi icyo gihe wa FDL ingenzi ati nyine mu gukaragurira imati rwose ati twise ubwanye twishyire hamwe none twotse igitutu abashinzwe kubihinyito bisuganye botsanye igitutu nande bafatanye nande bafatanye na Kayumba Nyamwasa nimero ya kabiri kuri Kagame tureta icyo zo ikinyuma cyambaye ubusa ijambo ni ryawe ariko wenda mbere yo kugira ngo ugire kanongere kireho ubukeye aho nanone bariho barwanira nuko kwibuka bakurwanira nawo muri societe civile aha ndavuga ubabiri inyuma nuri ya uri ni inyuma y'iteme ry'ibikenyere we ndagije imana nubwo batagira ubwo butwari bwo kumuvuga amazina twebwe nta kibazo dufite cyo ku cyo kuvuga ibintu uko biri reka twumve aho vuga nyine aho hari ku itariki za 13 z'ukwa gatanu 2018 z'ukwa gatanu aho agira ku kibazo cyo kwibuka bose wavuga ati rwose ati ni umusingi w'ubwiyunge ariko ariho yamagana abo bashaka kubigira ngo umwihariko wabo ariwo muri ngo biyita societe civile urabona banabirwanira kudatanga inyito nyayo kutavuga ibintu uko biri mu by'ukuri kubeshya n'urwango rukomeye kuko uyu muntu wariho abeshya ku bintu mu bintu bikomeye mu by'ukuri aba ari umunyarwango cyane cyane yabeshya ku byo azi reka twumve rero aho ngaho noneho aho byamurenze noneho akamagana muri societe civile ko bose ari bamwe ku mugani wa wundi
kwibuka bose ni intambwe tugomba gutera hari n'abandi bavuga batese ubundi iyo yo kwibuka mwari mu cyiciro cya TV mwebwe abanyamashyaka mushabivamo mbona harimo misa ya tempo kwizi lemere muri bo wumva bakubwira bati abantu mu Rwanda bazize politiki mbi ubwo wemeranya nawe kuko bazize politiki ntabwo umuhutu yabyutse umututsi ngo aturuka hariya bangana bige kwangana ntabwo ari byo hari umuntu witambitsemo hagati kubera inyungu za politiki yaba ari umuhutu utegeka akaza akakubwira ati uriya mututsi azajya mu butegetsi mumfashe yaba ari umuhutu utegeka akaza akakubwira ati uriya muhutu azajya mu butegetsi mumfashe noneho ubu ngubu wifitiye izindi nyungu za politiki akaba ari ugenda asopanya kugeza igihe abantu bicana none niba abantu barapfuye kubera inyungu za politiki ukaza ukavuga uti mwebwe mukora politiki ibintu byo kwibuka ntimuzabizemo icyo ngibyo ni byo mbonamo ko harimo unipokrizi mu bintu umupolitiki agomba gukora harimo no kwigisha abantu ashaka kuzayobora formasiyo ideologike ubwo se wabwira abantu murashaka kuzabayobora utanababwira aho ubaganisha mu byo ugomba kubasobanurira aho ubaganisha ugomba no kubabwira uti icyo gihe twageze mu Rwanda nitujya tugera mu kwezi kwa kane cyangwa yenda bazabihindura tuzajya twifata gutya ntabwo rero wavuga ngo umuntu wa politike ngo ntagomba kwivanga muri ibyo bikorwa ngo tubireke societe civile cyangwa se ngo tubireke note bizanagera aho tuvuga ngo buri muntu ajya ajya muri kuwenye nk'uko yavuze akore yibuke ukwe hari igihe tujya twirengagiza kuko mu miryango imwe hashobora kuba harimo abantu bapfuye bishwe n'abahutu kandi bapfuye bishwe n'abatutsi ndetse ko mu muryango bashobora kubona abahutu n'abatutsi ese abo bantu bo bazajya bibukira hehe nk'urugo nk'urwo ngurwo bazajya bibukira hehe umuntu wapfushije yitiwe n'abahutu akitirwa n'abatutsi kuciwe nta burenganzira agomba kugira bwo kwibuka icyo rero ni igikorwa cya politiki nkeka ko ahubwo gikomeye kubera ko ari umusingi w'ubwiyunge twese dushaka nta bwiyunge ku kinyoma nta bwiyunge kuri hipokrisi ibyo bintu nibyo twanze ibyo bintu nibyo turwanya bya hipokrisi ni nayo mpamvu tujya kwemeza kwishyira hamwe ntabwo twari twiyobewe mu kiliziya mbuga bavuze ko ari komplementarite ntabwo twari twiyobewe ko buri muntu ari umuhutu umututsi umunyamitwe musenyi muyakibuye etcetera etcetera twari tubizi ariko twabibonyemo complementarity atari ukujya gusibanganya ngo ubeshya beshye twiyemeje gutera iyo ntambwe turi kumwe hari n'ibindi dushobora kuzateramo intambwe turi kumwe ariko iki gikorwa cyo kwibuka ni umusingi wa mbere
Jonathan ati bukeye kuri iyo tariki ya 13 z'ukwa gatanu 2018 aka bose ni umusingi w'ubwiyunge sumwihariko kandi wa societe civile ati kubitekereza gutyo ni hypocrisy mu yandi magambo ni ubucabiranye ati kwibuka bose ni igikorwa cya politique nta muturage wafashe ibikoresho ngo ajye kwica undi muturage habayemo ubuyobozi bubibategeka nk'uko yavuze Jonathan ati nta bwiyunge ku kinyoma kwa kuri duhora tubona gusa rero muri P5 ni ikinyoma gusa Jonathan nk'uko anabyumvise bagendera ku kinyoma kuko hanashize umwaka umwe gusa avuze ayo magambo kandi nawe wumvise ko yatangiriye ku yandi magambo y'ibinyoma muri 2017 nyine avuga ku kibazo cyo kwibuka avuga ngo rwose ngo nyito ngo ntitugomba kwira ngo tugomba gutegereza Roni n'ibindi none arangije avuga ibintu neza abivuga nk'uko abivuze neza avuga ati ko baturage mu by'uko atari bo bishe abandi baturage ku bushake ari ubutegetsi bwabo bategetse abivuze yarukuri yabivuze ko nuko ati kinda ati ntabwo yunge ku kinyoma Jonathan nk'uko wanabivuze nawe hadashize rero umwaka nibwo nyine nk'uko twabyumvise Garikani Gasana bafatanyije ku P5 agize ati nta kwibukira hamwe rwose ati ni icyaha mu bindi ibyo twamaganye amasaha aratujyanye Jonathan wafata ijambo gato mbere y'uko wenda tujya no kuri Trondo nawe tukareba iyo mibondere iyo vision ye nayo yo kubona ibintu mu maso ya Melinda CD nibyo duherukiraho Jonathan ijambo ni ryawe rigufi bishotse
okay, urakoze muvandimwe Joseph ngarutse kuri aya magambo ya Bwana Bukeye Joseph aratangira avuga ko kwibuka byajemo impaka nyinshi kwibukira hamwe ngo kuko batumvikana kubakwiye kwibuka cyangwa se kwibuka urumva mu by'ukuri hagati yabo baracyari mu ntambara y'amoko ntabwo bari ku ntambara y'akababaro kabishwe mu buryo bw'agashinyaguro yaba ari genocide yakorewe abatutsi yaba ari na genocide yakorewe abahutu twe twemera we atemera ngo ategereje ro niko ari izayimwemeza izo mpaka rero nyinshi ni nazo twabanje kumva mu magambo ya Garikani aho avuga ko bidashobora guhura ko abahutu n'abatutsi bibukira hamwe ko nabo bakwiye gushyiraho amasosiyasiyo yabo nkayibuka bega bakazajya bategura ibintu byabo byo kwibuka ngo ntihazagire umututsi ujya kubakomangira aho niho Garikani yavugaga noneho bukeye nawe aragira ati ntabwo twigeze twumvikana ngo uburyo bwo kwibuka n'abakwiye kwibukwa ari bande kimbo batutsi bavuga ko aribo bakwiye kwibukwa n'ati abahutu nabo bakavuga ko nabo biciwe n'inkotanyi bakwiye kwibuka ati ibyo bintu byatubereye ikibazo cyabaye inkubarujyo kuri bo ku buryo kwibuka byabananiye noneho akongera akagaruka ahangaha mu mwaka uwundi ukurikiyeho akagaruka nyine avuga ibyo by'uko ngo bari mu ntambara ya societe civile n'amashyaka ya politike mu kibazo cyo kwibuka ko ngo societe civile aribo ndagije imana natibuye badashaka ko abanyapolitike ngo bakore iyi gahunda yo kwibuka ngo bayibaharire ari naho nyine yamubwiraga ko abanyapolitike aribo bakwiye gutegura ibyo bikorwa kubera ko aribo bigisha abaturage kuko nta n'umuturage wagiye kwica atabitojwe na leta yariro nk'uko nahoze mbisobanura ikindi cyamunaniye nari butindeho ni iki kinyito ya genocide kuvuga ngo genocide yakorewe abahutu ese we namubaza azagire ubwo anabisubiza we abibona ati abahutu nta genocide bakorewe cyangwa se wenda arabitinya kubera Kayumba Nyamwasa nyine wa umujenosideri wishe cyane cyane aba bahutu mu duce twose nkuko twagiye tubisobanura tuvuga Byumba tuvuga ibyagiti tuvuga za Nyacyonga tuvuga Kibungo tuvuga muri Kigali tuvuga Butare tugikongoro hari ya hose za Kigeme tukaza kuza vuga Ruhengeri Gisenyi tukinjira muri Zaire no kuvuga abo bantu bose bagiye bicwa ni Kayumba wari ubiyoboye kuri orders za Kagame zo yagenderagaho afite team cyangwa se afite batayo yakoraga ako kazi nta kindi kintu ishinzwe uretse kwica no gusahura ibyo rero icyo kinyoma cyo kubaho badashobora gutungura iyo bavuze mapping report Kayumba za ku murongo w'imbere na Kagame ntabwo bashobora kubaza byibuze Kayumba n'impamvu anagaragara muri zo raporo zose kubwo bwicanyi bwose ari we wagiye abukora ntabwo bishoboka none wakwibaza ute se iri kubana mu kinyoma cyane cyane kigendera cyane no kumaraso yamenetse y'abanyarwanda aba bantu bazubaka igihugu gute ese biyopoza iki kuri Kagame ko Kagame nawe ikinyoma rishisha ari iki kinyoma cyane ndetse anashingiye ku maraso y'abanyarwanda yamenetse akaba yo yubakiraho inkingi y'ubutegetsi bwe akabigira n'intwaro yo kurashisha umuhutu wese uvuze ko yakorewe genocide ndetse n'umututsi yewe uvuze ko FPR Inkotanyi yishe icyo gihe ajya mu mubare w'abapfobya genocide cyangwa se akaba ari umujura bakashaka ibyaha bamugerekaho itandukaniro bizabirihe hagati y'abarwanya leta n'abiyopoza kuri yo barwanya iyo leta muri make Joseph wenda reka ndekeraho kubera ko amasaha iminota irimo dushira
urakoze cyane amasaha tujyanye koko hari mu gusoza nk'uko nabivuze mu kanya ku itariki ya 21 z'ukwa 8 2016 Jonathan ntubyibagirwe twari tumaze amezi abiri gusa dute oya twari tumaze ukwezi kumwe gusa n'igice dutandukanye na bacundu nyine na bakayumba muri RNC dutandukanye umwaka nsubire mu itariki ya 21 z'ukwa 8 2016 noneho rero radita huka nyine yari yarigaruriwe mu byukuri cyo gihe na Mende Cederi na Kayumba nyine abihumugisha kubera inyungu ze bahamagaye abantu muri Mende Cederi bari muri ayo mashyaka anyuranye mu kiganiro Serge yise ubutabera ese hari impamvu zatumye Enoch Ruhigira atabwa muri yombi na Interpol hanibutse ko Enoch Ruhigira ari umwemende federe wuzuye kabone nubwo mu byukuri iryo tabwa byo muri yombi nta shingiro ryari ifite kuko nta kintu cyo kumushinja mu byukuri byari bihari kuko byinshi byari bishingiye ku bihimba no bavuga ngo ibyo yakoze hirya no hino kandi mu byukuri yarahunze twahungira imwe rwose yari yarahungiye muri ambasade ya y'Ububiligi abi Kigali tariki ya 12 bamuhamagara muri guverinoma ngo yari yakambanda ngo yijye maranga arikomereza y'ubuhunzi mu by'ukuri bagiye bamuhimbira ibintu ibyo ni ukuri ni ikibazo turi buganireho ni ideoloji nyine yaba ngaba bariho bamurengera muri iki kiganiro rero cyo kuri itariki ya 21 z'ukwa 8 2016 Serge Ndayizeye nyine yari yatumije abo muri Mende Cederi barimo Chondo Gervasi barimo bukeye Joseph abitwa Mushyandi n'abandi kugira ngo bavuge ko gukura kuri ako karengane kuri ko kariko gusa rero Chondo we wari umaze kubohoka nyine kuko twari tumaze kumubisa yarirekuye cyane avuga ubwiza bwa Habyarimana avuga yuko icyo bahora ku icyo azira Ruhigira ngo ari uko ngo ari uvugisha ukuri ngo yanditse ibitabo mu by'ukuri ngo bisenya ngo abaharabika Habyarimana Juvenal Jonathan ko nyine mu by'ukuri ibyaha amahano avuga kuri Habyarimana ngo ari ibinyoma uvuga icyo kinyoma ahubwo Jonathan ibyo rero nibyo yazanye muri za riguma batanze zimwe zari zo rwose koko nta mpamvu na gato zo kumwirukaho cyane cyane kubyo bitwazaga bitari byo ariko rero uko kuntu nyine yafashe akanya ko kuramya Habyarimana avuga ko abavuga ubwicanyi bwa Habyarimana bamubeshyera Jonathan ahangaha wenda uraza kwibutsa Cundogere bazi niba biya biganiro 21 bya VOA kubwicanye Habyarimana yakoreye abo yasimbuye ubwicanyi bwa kinyamaswa niba nabyo byari ibinyuma reka ubwo nshyireho utwo tu audio tubiri rwose tugufi noneho ufata ijambo Jonathan ryihuta
ikintu navugamo cyane Serge nuko harimo impamvu ngiye mbonamo badashaka kuvuga zituma uyu mugabo bamwikoreye bigeze hariya nubwo bari baravanye aho amazina yaravuye kuri Rita Interpol hari ibitabo bibiri yasohoye birimo ubuhamya bukomeye cyane Kenya ibintu byose abantu bagiye bubakiraho bajya kwandika amateka y'igihugu cyane cyane bajya gusebya ubutegetsi bwa Habyarimana na Habyarimana ubwe
Jonathan urumva rero ati Ruhigira yanditse ibitabo bibiri bisenya abasebya ubutegetsi bwa Habyarimana na Habyarimana ubwe Jonathan VOA uragoraza kumbwira niba muri biya biganiro 21 berekanaga neza ubunyamaswa bwa Habyarimana yakoreye abo yasimbuye bo mu majyepfo niba nabyo ari ibisebyo niba sinzi niba Ruhigira azandika icya gatatu cyo kubeshyuza ibitabeshyuzwa reka twongere twumve nyine aho nanone Cundo ayita imirya agira ati uretse Ruhigira ngo wanditse ibyo bitabo bibiri abandi benshi baracecetse batinya nyine iriya ngoma ya Kagame Jonathan avuga nyine ko ngo ari wagize ubutwari bwo kuvuga ubutore ubumanzi bwa Habyarimana
abandi benshi baracecetse bari muri ubwo butegetsi bw'ingoma yavuyeho yo kwa Habyarimana ni bakiya cyane bari muri ubwo butegetsi n'ubu ngubu batinyuka kuba bafata ikaramu ngo bagire icyo bandika cyangwa se ngo babe banatinyuka kwegera mikoro nk'ingi bagire icyo bavuga Ruhigira ntabwo yari muri abo ngabo bifuza ko ikinyoma bubatse ibara bagiye basiga ubutegetsi bwa Habyarimana na Habyarimana ubwe n'umuryango we n'ibindi byose ko byagagumye uko byakabaye bivuge rero ko umuntu uza guhanagura cyangwa kugerageza guhanagura ibyaha nk'ibyo ngibyo abafite akaga imbere ya buriya butegetsi
Jonathan rero urumva ko rwose aho ngaho nyine ibyo tujya tuvuga ko ari umwemere ndesidere udatinya no kubeshya kubyerekeye nyine kuvuga ko ngo Habyarimana ngo byose bamubeshyera abeshya nyine arishya nahubwo ibyo tuzahora twamagana ndetse ho ngaho umuntu yavuga ati se ntegereje yuko ahubwo azabwira Serge bakajya kuri radita ukabakavuga ko biye biganiro byose VOA yareshye tuzabigarukaho Jonathan cyane tumwibutsa ubwo bunyamaswa kimwe n'ibindi ajya beshya nk'ibintu byo muri 73 bamenesha n'abatutsi mu by'ukuri byakozwe n'abantu bategura gukora kudeta aribo Habyarimana na bagenzi be Jonathan rero rwose ndagira ngo usoze kino kiganiro nyine kuri uyu muteruzi w'ibindi uretse ko gradier bayimwambuye ubungubuje jamari bya ndagije imana asa n'uwayimwambuye nk'uko tuzabigaruka mu cyumweru gitanye n'itureba ari yatemi ry'ibikenyeri mu gusoza reka ngira icyo nkwibukiza ku itariki za gatatu z'ukwa kabiri nako z'ukwa mbere 2021 n'ejo bundi rwose batangira umwaka mu kiganiro cyakozwe n'abutayobewe barimo Ali Abdulkarim kiriya kiganiro bakunze gukora nyine cya igihe niki inyito y'icyo kiganiro yaragiraga iti umwaka wa 2021 uzaba wikosora no kwirukana ikinyoma mu rwa Gasabo Jonathan wanyumvise neza
ndakumva Joseph
icyo kiganiro cyarimo bari Ali Abdulkarim na babateruzi bakorana inyito yacyo yari ingiyi rwose n'ejo bundi ku itariki ya gatatu ya kabiri batangira umwaka bagira bati inyini inyito umwaka wa 2021 uzaba uwikosora no kwirukana ikinyoma mu rwa Gasabo Jonathan
aba bantu bashobora kwirukana ikinyoma gute ngaho mbwi ijambo ni ryo ryo cyo gukora ibyo byacu ni imigambi batangiranye no mwaka kereka nibica amaboko n'amaguru n'amatwi kuko byose bikozwe n'ibinyoma Jonathan ngaho mbwi
ariko urabarenganyirega ari aho nsigaye ngera nkabona ariko rero Dike buriya ntabwo njya mutindaho cyane
ari Abdul Karim ariwe Dike nyarwaye nyine
ari Abdul Karim
n'amazina yo nayo amacenga menshi yego
we ni vuvuzera ya Kayumba asohora ibisohokeye mu rumbeti nyine rw'imbere ariko inyuma hahoshwe na shebuja
yego
noneho mu munwa wa vuvuzera hagasohokamo Dike so ntabwo namutindaho naho Trondowe ni umusederi ufite urwango ashaka gukoreshamo amayeri yo kugaragaza nk'umuntu w'imfura nk'umuntu mwiza ariko mu by'ukuri muri we hari aho bimurenga noneho rwa rwango rugasohoka rudafite rutangira iyo wumvise aho nk'aho ngaho ngo ashimagiza uwo mugabo ngo wanditse ngo ibitabo bibeshyuza kubanditse ngo ku bugome bwa Habyarimana no ku bubi bw'ubutegetsi bwe noneho waruvuze ku bya VOA reka tureke n'ibya VOA tutarajya wenda kubwicanyi wenda Habyarimana yakoreye abatutsi ndetse n'abahutu bo mu Nduga byonyine nta nagira ngo atekereza ati ko Kayibanda yari perezida Kayibanda yari yarahatse Habyarimana ngo bari baranabyaranye n'abana muri batisi mungira ngo sinzi uwabyaye abundi cyangwa uwabyaye abundi ariko niko nabyumvise akamwica urubozo nk'uko yabigenje n'umugore we akica abari mu butegetsi muri leta ya perezida Kayibanda nk'uko babishe urubozo ibyo byonyine ntibihagije kugira ngo abone ko ari inyamaswa ese ko yari yakoze kudeta abo bandi babiciraga iki ko bari aho bashoboraga kubahagarika ku kazi bakicara wenda bakabakenesha ariko bakareka bakabaha ubuzima ntibagira abana babo imfubyi ntibagira abagore babo abapfakazi abo batabashije kwicana n'abagore babo ibyo bintu mu by'ukuri byo ntibimutera ubwoba iyo atangiye kuvuga amagambo nk'ayo ngayo ikindi mu by'ukuri aravuga ngo uwo Ruhigira Enoch ngo niwe watinyutse kwandika wese ko mu butegetsi bwa Habyarimana yabubayemo yabaye na ambasaderi akaba no mu yindi mirimo we yanditse iki ahubwo we ko atabeshyuza ngo avuga ati Habyari ngo azajya beshyuza nyine aje kuri mikoro aho aza nyine gushimagiza wavuze ko Habyarimana ngo yari imfura atari umwicanyi ubuse amateka mu by'ukuri ya y'icyenda na kane inkomoko ya jenoside ntikomoka muri ayo mateka y'urwo rwango bari bafite bagumije kwigira ese abatutsi n'abahutu bo mu Nduga bafunzwe bakicirwa mu mastade ku itariki enye z'ukwa cumi muri 1990 inkotanyi zimaze iminsi ine gusa ziteye abo ngabo Habyarimana ntabwo yari ahari ntabwo ari watanze itegeko ryo kubafata no gushyiraho iyo mikwabo ubuse Condo ni nayo mpamvu mu by'ukuri adaterwa n'ubwoba no gufatanya n'abicanyi guhora bahetse ku bitugu yarabimenyereye ni nayo mpamvu ukayumba muhora ku bitugu kuko n'umwicanyi ruharwa nka Habyarimana na Kagame we kuri we rero abicanyi ntabwo ari ikibazo n'abicirwa ntacyo bamubwiye ahubwo we icyo yumva ni icyamufasha bagafata ubutegetsi bashaka bakazica n'abasigaye ubwo si uko kwiyunga no ku politike mbega bakora nishingiye kuki ahubwo ndiwe aho kugwa mu mujisha ahetse Kayumba yajya ikigari akagwa mu mujisho ahetse Kagame akajyamo amafaranga akamukubita na kimwe n'uko bakubita bariya bateruzi b'ibibindi bose bo kwa Kagame ariko akanamukubita byibuze amuhetse byibuze amuha n'amafaranga naho guhora uhetse rubebe ngaho baranigana baheka bicanyi ibyo nabyo tuzanabigarukaho n'ubutaha ariko noneho nagira ngo abadukurikiye bumve neza aba bantu bafite urwango n'imungu y'ikinyoma yabasagutse bashobora bate guhindura amateka y'igihugu no guhindura ubutegetsi bubi bw'ubwicanyi bushingiye ku kinyoma n'ubusahuzi n'ubugizi bwa nabi ubutegetsi buyobowe na Kagame n'ako gaco k'abasirikare n'abategetsi bafatanije babihinduza iki bubakishije ikinyoma n'urwango ese bafite igihe kingana iki imyaka ingana iki kugira ngo barekure uru rwango n'ikinyoma babashe kunga abanyarwanda no gushyira hamwe ese niba barananiwe kwibukira hamwe no kunga abanyarwanda hanze mu gihugu ko ariho hari miliyoni 12 bazabishoboza iki bazabisobanurira abanyarwanda ibi byose tuvuga bazajye kuri radio babisobanure ni radio yacu twabasigiye barayifite radio itahuka azajyeho cundu uwo nguwo asobanure n'igituma bahetse umwicanyi ruharwa bakoresha ikinyoma bagifite n'urwango tuzanagarukaho mu by'ukuri urwango rushingiye ku kwanga abatutsi no kumva ko ibibazo bagiye bagira kuri we nta kintu bimutwaye uretse ko atari n'urwango afitiye abatutsi gusa ko n'abahutu ntabakunda niba avuga ko Habyarimana yari mwiza yari imfura abo yishe ntacyo byari bitwaye kandi ko abo Habyarimana abo yishe benshi abo yabanjirijeho ari abahutu yumva ntacyo bitwaye mu by'ukuri ikibazo ni ukuba atamuha umwanya ngo nawe yicare muri ubwo butegetsi bw'amaraso abashe kugira nawe ibyo asaruramo nkaba narangiza nsaba abanyarwanda gutekereza neza bakava mu rwango bakava mu kinyoma bakava mu bugome bagatekereza ku kintu cyakunga abanyarwanda cyane cyane ko amateka yacu ari amateka mabi yabaye mu bwicanyi butangaje bwakoze mu moko yose busiga imfubyi busiga abapfakazi busiga ibimuga busiga abandi babaye abasazi uburyo dukwiye gushaka umuti wavura abo bantu bose muri rusange bugacyura impunzi mu mahoro noneho u Rwanda rugatekana ku buryo abanyarwanda biyumva mu mwuka w'Imana n'imbaraga zishobora kubafasha kubana hamwe amahoro n'imigisha y'Imana bibane namwe murakoze
nawe Jonathan Musonera nshuti mwarimu duteza amatwi cyari ikiganiro imungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda gice cya gatatu gice cya kane tuzakibagezaho ubutaha uko twabasezeranije tureba rya teme ry'ibikenyeri ikindi kinyoma gikomeye cyane cya rya teme ry'ibikenyeri ritwikirije amashara ryagurumanye rikarohama ndetse rikaba riroho riruha mu by'ukuri n'abagerageze kunyura kuri iryo teme nk'uko twari twarabihanuye mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera naho utahari
nongera mbivuge ngenda yizeye aya mateka y'abanyarwanda n'ikoranabuhanga dufite nta muntu n'umwe uzabasha kutubeshya wagiye kuri microphone wagiye kuri national television wagiye mu kinyamakuru runaka ngo ejo azatubwira ati uriya mwabonaga ntabwo yari njyewe biriya navugaga ntabwo ari karakta yanjye ntabwo ari personality yanjye ikoranabuhanga rero aho ndi buze kurishima mu kanya ni uko rizadufasha kugira ngo tube dufite data no mu myaka ijana iri imbere cyagi kacimbwa mujya muvuga ngo muzashyiraho ngo buke y'imbwa njya numva we na mugenzi wawe epi mati
muvuga ngo twaragitangiye Serge wakoze cyane oya ntabwo ari byo guseka this is serious stuff
no serious njyewe
umuco wo kudahana umuco wo kuta naming na shaming umuco wo kuterekana abagambaniye u Rwanda abore ku Rwanda uwo muco iba dushaka guhagarika gatebe gato tugomba kuhagarika tugatangira kubagaragaza umugabo akaba umugabo imbwa ikabimbwa ibigwari bikaba ibigwari ibyo bintu kabisa nye serije mbihagazeho ariko se na
Ganji agi tere kana nu kombi bara ka tugu ngi gufata ndiru gwa muri mahuru gamba komende ra bandari tsari Dikumwe ni mhari gwa mahinya ru tsi mwar gwa munga bo zi ndiru muhu kwa tabari tsi mai shale kwa Kuri mashika Nabuku bu kombi bu hini zaru tsi ndabuki ya nukamu ndakuma nukangar gwa mabu kurbanu tsuwa ni tsi ndani kama Thank you.